shushi hazi yangu
semeni,
simwachi mpenzi wangu
semeni,
uheri sasa niko kwangu
semeni,
hamshushi hazi yangu
semeni,
oh simwachi mpenzi wangu
semeni,
uheri sasa niko kwangu. mpenzi sasa maneno ya nini
kukimbiza.